tababarkuun la ka baraday diyaarinta warbixinada anshaxyo dareen jinsiyadka shardoonaanta lab iyo dhidig iyo weyba magaalada Baydhabo-lanka daafray ku dhawaad 30 wari oo niska jiran magaalada Bilaa waana ka shaqeeyaan xarumo warbaahinada ee magaalada Baydhabo walibana tababarka isku kaalay Somalia Media Women Empowerment Somwa iyo waliba ururka suxufinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Bilaal oo si toos ah daafray tababarka ayaa ku qayb galay halka wayba uu sii kala dardaarmay iyo sifay loo ku faa'iideysan muddo soo dareer ah u soo naag mahadnaqi dhamaan dadkii hagaaban gaabi
ilaahay ma hadnaqana fursad nisii geeka markala inay iska kooyna halkan wanaa mataqana furana tababar laka horumariyaw aqoonta dadka saxaafadda ku shaqeeyaw gaar ahaan seminaarku ma aha qaban qaabiday ururka Samwa si hadda isin badigaasay waana meeka saabsan yaa inay kaalinta oo han raabta ama gabdhaha inay kaalin firfircoon kula hadaan bulshada dhatiye si isin hadaba dhigaaseen yani bulshada Soomaalida umuman dhaqankaana may ku mid ahaa bilaanta ebed soo sharafanaayeen oo dad la liidaw mahayna marka lagu reeba meelaha oo maxay ahaytay waxbarashada oo mararka qaar lan aragaa in waxbarashada bilaanta muhiim ka hayna marka meelahaas lagu reeba laakiin maartay bilaanta wal ixtiraamay wal sharafay marka barnaamijyadunna maartay maadaama saxaafadu ku shaqeeyaan bulshada noona hormuud inna may muhiim ahaa in mar walba kaalinta oo haraabta iyo bilaanta la xoojiyo marka taas intaasu marka nimanka saxaafadda may idin amaanay kaalinta oo firfircoon ee isin bulshadu ku jirtaan guud ahaan saxaafadda kaalin firfircoon oo idin wanaagsan yaa bulshada dhatiye yaa kulatiin may kaloo idin ognaa ama la dareerna saxaafad dadka ku shaqeeya duruufo gaar ayaa qaban oo may waa shaqadii iyada aan dhib badanta may kaloo idin ognaa askariga qofka askariga iyo qofka saxafiga lamadiyoba may wajahayaan riski ay wajahayaan mar walba riski iyo khatar ay wajahayaan sida askariga mar walba dadka amniga dhibaateeya ama maxay ahayto umada dhibaatada ka wada khatartaas uu seen wajahaw saxafigana saasaato uu seen mar walba may horteegaya ama ku shaqeeyay may leeray in uusa yaani un gudbi bulshada dadka dhibaatada ka ah walaay bulshada nafciin ah ya bulshada un gudbi marka gudbintaas may ku ku kooyasay dhibaato iyo riski ku kooyasay marka runtii maartay seminaarada noocun ah oo la ka dhisaa dadka garaajo iyo saxafiyinta la ka dhisaa eedanka yaani bogaadiyana waa aan dhawaayana ma rajeynayo in maartay kaalinta oo capacity building dadka in la dhisa yaani hoos la ku dhisa oo eedan fayl waay marka gabdhaha marka wararka la tabiyaa iyo marka la sheegaa iyo in maartay mar walba qadarsho iyo qiimasho la sii waxyaalaha inta badan iska barada downtown waana insha Allah walaa si badni ka doono inuu wal kala maneen furun in isin hambalyeyna waana siin furna seminaarka aan kooyni mahadsantiin ururka oo qaban qaabiyay programku samowna mahadsantiin seminaarkiina maartay meesin ku rajay waxyaalaha isin ku barataan oo meelinku barataan inii mataqaana bulshada ka tadbiiqiyo doontaan oo shacabka oo isin matalaasan iyo dawladda isin ku jeedaan Koonfur Galbeed in isin walfayla in gudbiyo doontaan waana maskantiyo iyo garaajo la dhisa doono ilaahay ereyada ma hasantiin seminaarkan isin funuyo guli gobnimo isin rajeeyay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
tawbar kun yana gada doono kowal badan ku bedeli doona warbixinada dareenka leh markaasi tii la xiriiray jinsiga lab iyo dhidigba